Mpapi on the beat.
Kukwa kaka wena, makwate loya wena, mena chava. Nigo kukwa taka wena, makwate loya wena, mena chava. Iguloko ukwa tile, utela kwa lomo unga vui. Iguloko ukwa tile, utela kwa lomo unga vui. Amine sekile ulabi no sitinta isi faf. Nego amine sekile ulabi no sitinta iku kwata. Nene nina kusheketa kusekure mwanyani utafamba unga vui. Nene nina kusabanga kusekure mwanyani utafamba unga vui.
Baby girl, why you tracking me, know me? You the one that started doing wrong to me. Ask there any time that you needed me. Ask there every time that you needed me. I was ready to give you anything, everything, anywhere, everywhere. Anything, everything, anywhere, everywhere. Penzi karatasi, yangu ya mabati, bado na makasi, kata kama kazi. Moyo wangu safi, kavujwa katikati. Nilidhani kuna penzi, furaha za panzi. Kumbe we kunguru, ni kule mipanzi. Mwana waingo, mwana waingo, mtoto wa nyumbani, mwana waingo, mimi sina pesa na saka sana. Gula zisendi, savasa vanga, tulicheza mchezo ukani manga. Papi!